gambo liba hero when you get it all you could zero gambo vetyo lichibera
ya gambo liba kabaka olwale lero lundambuzi tulibo luno bakabaka
tetunganyo ina sirimu etana ye kwesunze miko jeje jituanya
lajja kumwonya oli waleyo kutale nebyokola teryalaba eyakutonda yafuga lulibono n'olaba ekkubo ebyo ebigobaganya olumu n'obulwa essanyu likutwala mu mirembe gyo Yusufu byamuwengule
Katonda oyo mwagalwa namufuna sikyajula okumanya ye mwesigwa kye musaba ye ngamba mpulira bulungi bwe mbana ye Nani nesumi Na wewewe ya joku ya mba Yeka Zekati ulira siri mulade Ulira nine mirembe Terede sijata wana Lakuba ye wali
Baba ya gambo liba hero Wenjo gerero liku zero Kabu vetyo lichibera
Ya gambo liba kabaka Olware lolu ndambuzi Bakabaka
Tetunganyo ina sirimu Tana ye kwesunze Miko jeje jituanya
Yandivaya gamboli pasta
Oli mubalo nyanguli Kau vetyo lichibela
Tomuleka mamu Lokubo mwami ya kuchawa Yade ya kuchawa Tulina yeso na tachawa Tamuleka lokuba sente ziganye yade ziganye Yesu tanagana Tamuleka mama Tamuleka tata
Walala lolwalero olwalero mama Olwalero olwalero tata Walala lolwalero Mama zikuchalino, talimba Mbuza na yobani ya muyambaruli